Ultimate Vibes Music.
Yeah, yeah, yeah. Aye.
Zambi Music.
Kunumananikani. Zamboga. Yalo. Your boy Jack Chris. WBC.
Shizi puriti na nikane, nateke simbo ya bana nikane. Efo chenda fena nikane, machapita pashara na nikane. Champumia na nikanechi, nashara na nikanyapaka. Champumia na nikanechi, nashara na nikanyapaka.
Stranger Fenechi, yo message kunu mafaso bebe. Gawa pitola mfumia do wapa. Urefwa ikapa menu ya sapa. Kwa step fi unshi ya pa. Kwidi kishafe paka perata. One step uwa ten shapa tatu. Chitambe na beauty ya watatu. Oke pechana kashichi ngeze. Ndafyo nsepe na ngumudi ya kashishi. Sipuriti na nikane. Nateke simbo ya bana nikane. Efo chenda fena nikane. Machapita pashara na nikane. Champumia na nikane. Nashara na nikanyapaka. Champumia na nikane. Nashara na nikanyapaka.
Ilikulu nika. Ifuena kwa vene ikulu. Era grow up. Nani kana yove ala wulwele Johnson kwete ala shintule Alechipala kasa ninkole mwijeli Wafungulu kamishi la shandali Jinso nizi onse ni kambone Na bodele mena la mulando Pantu pito shakwe nkondo Mulandu wali kenge chivili cha mutondo Palazo kula wati ndi mupondo Leka fendo vekwati ndi mulondo Nisapo wadula netisendo
Shizi puriti na nikane Nateke simbo ya bana nikane Efo chenda fena nikane Machapita pashara na nikane Champumia na nikane Kanechi Nashara na nikanyapaka Champumia na nikane Nashara na nikanyapaka
Shakire zinga dande Alamunina keti mbepe Sokolo lechi shinka ndande Wabana sikilo kuchila mbape Ah, she's too bad She dressed to kill muri combat Akapita bagai wana look at Nyash mpaka wingire mukat Ah, usheni mwana nani bani Ngampita alanji mya nani kane Kukosa ilo kuba fia fulozen Ah, nikiri muri lango bani
Shisi puriti nani kane Nateke simbo ya bana nikane Efo chenda fena nikane Machapita pashara na nikane Champumia na nikane Nashara na nikanyapaka Champumia na nikane Nashara na nikanyapaka
zambianmusicblog.co.